smokumziki.com.
Sifa zako ingali mzima. You're so beautiful. You're so beautiful.
Watameza watatema. Watabeza watasema. Ojua likiwa kali kizama. Still I love you mpaka kiyama. Baby, hold my hands, don't let it go.
Mix.